Paka Sunday we begin chwani Wabongo tukisharewa luga yetu hatu yui Pombe ikikolea nane sfuli home tabui Ah, ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu Ah, ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu Watu tumesha tinga nyomi sila kitoto Hardman na me tumechilling goma nzito Nite iwai, pihi kome ikomesho Dana kanibo tulukeleo mpaka kesho Ingao mamba noti bada dagono Sonyosho nyonge wejilushe mini zidi flow What up Susan, bono umepoza na mnagan Mkoni hauna money, au kichwani mambo flani Kama because cheza mbali na makauzu Kama unakoto chunga sana kubigo kanzu Wakora na wanananda yu na chupa zon koloni Wana wasaka wakua fago siku moja wonekani Spanyi mchezo bro, diviti toto mwendo fini Kosa kumachele kamoja cross to me Lakini si mahadko, mwendo neri saro Now we maintain jirushe mchezo kwisha baro Ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu Ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu Tuendele kubeng, beng, bila woga Lota lamba ninga soti zedi kumina moja Itrack ya kujirusha zibzi duda zako chucho So mikono juu ni sababishe hardcore mpaka twista Ujumbe sani mwingi leo apana kuwakilisha Kama napenda hii njo tuzidi kudatisha Hata kama ngoma simpo tu sote Tupate kitu alis nacho kispote That's my final warning and this how we do What's gonna do na let me hear what you say Mademu mwavi wanja mjomba usijichusu Usije onga sami noti paka mkufu Daga gari jibaba kamo chumi unalusu Spangua kilometa ukarari pana kukusu Ata ivo mibakiza noti za kesho Sio unajirusha tu future nye michosho Ah, ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu Ah, ni ratu, ratu Dana get me sky macho juu, macho juu Jota timirike ndana muda huu, muda huu Ewane, muda bado unarusu